bodies, yeah. Baby, you know I got a thing for you. Don't you know, kill a sickle, you're my mind. Cause every day, I wanna get lost in your arms. Se pulira Burundi, bombera kumpi. Se pulira Burundi, bombera kumpi. Unajua unanipamba, kila siku unanifata. Na vile nakupenda, cause you're so nice. Unajua unanipamba, kila siku unanifata. Na vile nakupenda, cause you're so nice. All my life, I never felt this way. Cause you proved to be everything I ever wanted. Sogea karibu, acha tuolewe. Sapulira Burundi, wambera kumpi. Wambera kumpi. Sapulira Burundi, wambera kumpi. Unajua unanipamba, baby. Kila siku unanifuata, baby. Na vile nakupenda, baby. Cause you're so nice. Unajua unanipamba, baby. Kila siku unanifuata, oh. Na vile nakupenda, baby. Cause you're so nice, baby. All I know what we got is true. God is true love. All I see is true love. Sepulira Burundi, sepulira Burundi, bombera kumpi. Hey, sepulira Burundi.